Yeah, alright. Sleep in sons of Jacob, yeah. Rats. 400 years ago, 400 years ago, you answered to Pharaoh call. Chitunzi cha mavuto, chitunzi cha mavuto, that is your name no more, no more.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba. Olimbikita mtima, ninyali mumdima. Olimbikita mtima, ninyali mumdima. Chino chalo, chasoba chilungamo. And mighty men shall fall, and mighty men shall fall, but the vision lives on, lives on.
Africa, ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa, ndiwe olimba,
ndiwe olimba. Olimbikita mtima, ninyali mumdima. Olimbikita mtima, ninyali mumdima. Muchibingo cha tsopano, tikuenda muchisomo. Dimutima wa tsopano, revolution is all I know. Muchibingo cha tsopano, tikuenda muchisomo. Dimutima wa tsopano, operating in overflow. Muchibingo cha tsopano, tikuenda muchisomo. Dimutima wa tsopano, revolution is all I know. Muchibingo cha tsopano, tikuenda muchisomo. Dimutima wa tsopano, operating in overflow.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba. Olimbikita mtima, ninyali mumdima. Olimbikita mtima, ninyali mumdima.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba,
ndiwe olimba. Ninyali mumdima. Ah, ninyali mumdima.